Powder Chris on the beat.
Wena, unani aleta powder.
Kakulumela kambwanga uyo munyandisa kusunza mangambo amuze kwa kuno sinyamalato abatu wena uyeza papali muipato likute kumuzala mutu wena asika mnyala mapoto anvela king kuno tia pilonge kwena uipuze kule neve kambe kiwena feza kumolekela milili habe kiyo mwaloji umufumana nivasili babanga tafari tabaze obashuli
chachi wena
yo mwera iti strong beat ghetto
wena
iluna batu wakani
ya mukenisa uwani
Raxi Paz.